came soldiers from flying Kamadira. Na dunda zedi ya mpira. Na wapeleka hoi wana zero. Stick na change score board kama Alan Shearer. Bibi
pafanane na Ilala. Bibi pafanane na Wanza Wanza. Bibi pafanane na Kinondoni.
Togo meza zero. 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 Togo meza zero. Zero. Zero.
Bibi nilikuambia.
Yeah. Yeah.
Marifa.
Naona macho yangu mti wenye matunda, nauza kura yangu toko meza zero, ni Q tena bonta maarifa. Takataka zitapita au muziki uwezi kuisha, milele utanisikiza
Mr. Teacher nafundisha,
nachoma kama tozo ya simu takibisha, gaidi sababisha katiba wakilisha, ni river camp babu kwa maisha.
Very, very significant.
Ni Q tena bonta maarifa.
Very unique and it is going to be good for you.
Ni Q tena bonta maarifa. Mwenda zake kaenda zake kama povu la sabuni. Kacha wanyonge na machozi mashavuni. Wanyonyaji na vicheko mashavuni. Kufa ana. Kuchomana.
Actually people associate me, Q, with bonta
maarifa.
Because we come from far. Bonta umenitoa mbali. Mziki wangu pia na wewe umekufikisha sehemu ambayo is very significant, kwa hiyo ndio kama ilivyo.
Ndani mama B, Commando JD. Nje sitokagi, maneno wa kosagi. Michepuko lichepuka seme meduma. Mama King, mama
Jani,
mama
Zuri.
Hasira zikizidi nitongea ya bashite. Sikimbi nchi niende Roma bora nife. Wajiboy domo kaya chichi. Kidumu chama sisiki.
Kitu ambayo it's very unique.
Ni Q tena bonta
maarifa.
Ina tumetoka mbali.
Ni Q tena bonta. Wanasiasa kama upepo tukivuma wanavuma. Na wanaichi kama nyumbu nyuma. Kwa heri nyumbu, future yako akili yako. Kufa ana. Kuchomana.
Actually people associate me, Q, with bonta
maarifa.
Because we come from far. Bonta umenitoa mbali. Mziki wangu pia na wewe umekufikisha sehemu ambayo is very significant, kwa hiyo ndio kama ilivyo.
Maarifa.
Ni Q tena bonta
maarifa.